Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Uyu munsi turaha umwanya abatwandikiye bashakaga gutanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi gushize kwa kane. Ikiganiro kibanze ku mihango yabereye i Buruseli mu Bubiligi yo kwibuka ku nshuro ya 24 abantu bahitanywe na jenoside yakorewe Abatutsi n'ubwicanyi bwibasiye n'Abahutu batari bashyigikiye jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Mugenzi wacu Robert Patrick Misigaro yagiye mu mihango yateguwe n'ibiro bihagarariye u Rwanda mu Bubiligi ifatanije n'umuryango w'abacitse ku icumu Ibuka wabereye ku rwibutso rwa jenoside ruri iwaruwe Saint Pierre ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane. Kuri uwo munsi kandi hakaba hari hanateguwe inama yo ku kigo Saint Pio Sports Center, inama yibanze ku bibazo bivugwa kuri iyo jenoside na cyane cyane uruhare rwa ONU. Iyo nama ikaba yarateguwe na Rwanda Truth Commission cyangwa se Commission Ukuri Rwanda. Iyi komisiyo kandi yanateguye umuhango ukeye bwaho ku itariki ya 8, umuhango bavuga yuko wari uwo kwibuka Abahutu n'Abatutsi bahitanywe na jenoside. Imvo n'imvano yahaye umwanya abitabiriye iyo mihango, ibyo bavuze byatumye hari abashaka kubitangaho ibitekerezo muri bwumve muri iki kiganiro. Iki kiganiro mwumva kuri BBC Gahuza Miryango, mukanagikurikira kuri Humuriza FM mu Burundi, mwagiteguriwe kandi muri kigezweho na Felenga Kwaya.
BBC Gahuza Miryango.
Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Nsabimana Thierry uri mu Rwanda, aho mu Rwanda kandi turi kumwe na Hervé Mugabe, turi kumwe kandi na Elfaze Baganizi uri muri Uganda, hamwe na Shimimana Alexi uri mu Bushinwa. Reka mpere rero kuri Shimimana Alexi uri mu Bushinwa. We yanyandikiye urwandiko rurerure atanga ibitekerezo bitatu. Yaravuze ati ibitekerezo byanjye bitanga mu bice bitatu. Icya mbere yavuze ati ni ibitekerezo kuri jenoside yakorewe Abatutsi muri 94. Icya kabiri ati ibitekerezo kuri ONU. Icya gatatu ati ibitekerezo ku bahakana jenoside yakorewe Abatutsi. Reka tugende kuri urwo rutonde. Alex, ngaho tubwire duhereye ku cya mbere, tanga ibitekerezo byawe kuri jenoside yakorewe Abatutsi muri 94.
Yego, murakoze senyere. Ndagira ngo mbere na mbere ntangire nsuhuza abakurikiye radio BBC ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kandi nifatanya n'abanyarwanda muri iki gihe barimo bibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri 94. Mpereye ku gitekerezo cya mbere nk'uko wari ubivuze, ndongera kwifatanya n'abemera kandi bakibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri 94, aho nemera yuko abanyarwanda bose mu mutima bemera ko jenoside yakozwe n'Abahutu kandi ikaba yari yarateguwe. Kuko nk'uko tubizi, interahamwe zaratozwe, abategetsi batanze imbwirwaruhame ishishikariza Abahutu kwica Abatutsi. Abatutsi bahungiye mu nsengero kuko ariho bari biringiye yuko badashobora kugirirwa nabi. Kandi ikindi nanone nuko ibi n'ibindi byinshi ntabashije kurondora ariko byagiye bigaragara mu gutegura jenoside. Ikindi nuko ku misozi dutuye usanga imiryango yazimye y'Abatutsi, amasambu araho nta bantu. Aho nkibaza ngo si umuntu yahakana ate yuko nta jenoside yabaye atuye muri iki gihugu.
Ugiye ku cya gatatu ariko guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri iki cya mbere, tukiri kuri iki cya mbere, kuri ibi ngibi bivuga, reka twumve bagenzi bawe nabo uko babivugaho. Thierry Nsabimana, tuguhe ijambo uri mu Rwanda. Uko Alex abivuze uri mu Bushinwa nawe ni kubibona?
Ntago najya kure cyane y'ibyo avuze uwo muvandimwe wacu. Mu by'ukuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda koko yarabaye, ariko nubwo yabaye hari andi makosa yaje kongerwaho akorwa n'ingabo za RPF, ariko afite ubukana nabo bukomeye cyane mu by'ukuri ushakiye inyito hatabayeho kwirengagiza nabyo wabyita genocide. Mfite ingero zifatika, ntago ndi umuntu mukuru mu mateka y'u Rwanda kuko ndi umunyeshuri, ariko ubuzima bumwe na ngenda mbamo cyangwa nabayemo bwagiye bunyereka ibimenyetso byinshi. Navuze ko nakoze muri VUTI ahantu muri Kanyarira mu murenge wa Byimana, ariko abaturage nakoreshaga naje gutangazwa nuko turi gucukura imiferege twagiye tubonamo abantu, ndetse nkagerageza guhamagara n'ubuyobozi kuko nari ndi umuyobozi muri icyo gihe, mvuga nta bantu tubakingure, ni abacu ni abatutsi bazize genocide. Ariko nkatangazwa nuko ubuyobozi bugumye kutubwira ngo nidushyireho ibimenyetso tugende icyumweru kigashyira ikindi kikaza, ariko tugumye kubona imibiri. Nyuma nza kwinjira mu bushakashatsi bwanjye nibariza abantu batwari turi gukorana n'abatuye aho ngaho, bambwira ko ari imbaga y'abandi bantu biciye kuri uwo musozi batagira ingano bashyizwe muri ibyo byobo. Koko genocide yakorewe abatutsi ikwiye kuvugwa, yaranakozwe. Ariko nanone mu gushyira mukuru no mu gushyira mu gaciro, iyo urebye abandi bantu bapfuye nabo babuze ikindi kintu bitirirwa cyangwa bitwa icyo ari cyo, bikwiye guhuzwa hanyuma bigashakirwa irindi zina mu rwego rwo kuvugutira umuti abanyarwanda bose, hanyuma noneho hagashaka izina nyanyarye riberanye na buri munyarwanda wese yiyumvamo kandi akumva aranezerewe.
Wowe iryo wiyumvamo ni irihe?
Ntabwo najya kure cyane kumva ngo genocide yakorewe abatutsi kuri jyewe nta gaciro bifite, no kumva ngo genocide yakorewe abahutu nta gaciro bifite. Icyo ikimfitiye agaciro ni ukumva ngo ni umubano w'abanyarwanda bose muri rusange. Icyampa kuba kuri jyewe numva byakwitwa genocide Rwanda, ariko bigahuzwamo abatutsi bagahuzwa n'abahutu bose bakavuga amakosa yabo bakoze, amafuti yabo se bakoze mu mateka, bakayaganiraho hanyuma bagashaka umwanzuro w'ikibazo cyabo bapfa, hanyuma u Rwanda rukagira amahoro. Icyo ni igihe cyaba amahoro, naho ibyo kwitwa genocide tutsi cyangwa hutu nta kindi byamarira. Ariko ku bwanjye muri rusange
ibyo turabigarukaho,
genocide Rwanda
turabigarukaho kuri kiriya gice cya gatatu bavuga guhakana genocide, kuko ibyo uvuga Leta y'u Rwanda ivuga yuko ari uguhakana genocide. Turakigarukaho, reka numve RV, nawe uri mu Rwanda, ibi ngibi Alexi na Thierry bavuze wowe ubibona ute?
Nabanza nshimire BBC kuba yatanze umwanya kugira ngo dushobore kuganira twungurane ibitekerezo ndetse twongere twubake sosiyete muri rusange. Icya mbere ngarukaho Alexi, turahuza cyane, ntabwo nta kimwe bivuze, turi mu mujyi umwe. Ahubwo ndashaka kugaruka ku byo uko Thierry Nsabimana uri mu Rwanda yatangiye avuga ati ni amakosa yakozwe ndetse n'igisirikare cyangwa se n'ingabo zaziza RPF. None se azi neza igisobanuro cya genocide, icyo bisobanuye kugira ngo avuge ko ayo makosa ashobora kuba yakitwa genocide? Ntabwo ndi guhakana cyuko hari abandi banyarwanda bashobora kuba baraguye muri biriya bihe, ariko ntabwo hariho umugambi wo guhitana abo bantu mu by'ukuri. Ahubwo n'urugamba hari abantu bamwe bashoboraga kwitambika ingabo ziri gutabara abo bantu bakabigenderamo, ntago wahita uvuga ngo nabo bazize genocide, ntago ari byo.
Reka twumve Elfaze, wowe hari icyo wabunganira, hari icyo wakongeraho?
Icyo kongeraho njyewe mfite, ndemera ko iriya yabaye genocide y'abanyarwanda bose, ntabwo yabaye genocide y'abatutsi gusa. Icyo nshingiraho ni umuryango wanjye wahashiriye nari mutoya, konka uretse ko amakosa yakozwe ntabwo nahita amakosa ni genocide yakorewe abahutu. Baraje inkotanyi genocide iriya biti y'abatutsi nayo kuba bafashe umuryango wanjye bawutwayeho bita kuri sera iruhanga, baragiye barabica amazi. Bamaze kubica babica ugashinyaguro amagufa yabo yariwe n'imbwa. Ikindi nshimangira ko ari genocide yabaye, ngendera cyane cyane mu mwaka wa 1997 na 1998.
Oya, ariko urumva none uretse urimo urajya kure, twebwe turi muri 1994.
1994. Na ibyabaye nari umwana, ko uretse ko narayibonye ya nayo nyita genocide. Baratwakuraga ngo tujye mu manama, abajyagayo barabarimburaga kandi babigendereye. None mugenzi uwambwira yuko amakosa akosozwa n'andi makosa, FPR ko yari ije kuya gutabara abanyarwanda b'abatutsi bari kwicwa kubwo iki nayo yagiyeho igatangira gatemba abahutu
ariko niba warumvisha ikiganiro wumvishe uko ambasaderi Amande Rugira yavuze yaravuze ngo iyo hari intambara hari abantu ihitana nukuvuga hari abantu bapfa yavuze ko nabantu bihoreye ubu bari mu magereza barafunze yavuze ko abakoze amakosa barahanwe
none se igitekerezo nashaka kuvuga
wari cyo nabwiraga Elize nange
wowe urindi
ndi Thierry Eriva tanyambaza ubusobanuro ngo nimba nama nzi ubusobanuro bwa genocide definition yayo ndabizi ni ubwicanyi bugamije kumaraho abantu igice cy'abantu runaka ndanemeranywa nawe cyane rwose ko genocide mu by'ukuri mu Rwanda uko yatangiye hariho gahunda yo kumara abatutsi nk'umugambi nanjye ntajya kure cyane koko ushobora kuba warateguwe ariko nkongera nkanagaruka ko ntago mu bigaragara genocide ko yakorewe abatutsi ishobora kuba yarateguwe mu gihe kinini mu gihe runaka kandi kinini ariko iyo abahutu nayo ishobora kuba yarateguwe igategurwa mu gihe gito kandi nayo ikihutishwa rero ntago icy'ingenzi mbwira uwo muvandimwe wanjye Elize ntago mu by'ukuri njyewe kuba genocide yakwitwa y'abatutsi cyangwa y'abahutu uwo muvandimwe wanjye nyumve neza nta kintu bituma aretwe nk'abanyarwanda nimba ari mu Rwanda akaba ari kuri tele ajya areba uko abanyarwanda biyumvanamo uko bahumekanamo arebe ngo nawe yibaze ngo ese undi umunyarwanda nakora iki kugira ngo nkemure ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kuko uko ibyo abanyarwanda bakunda kugarukaho ngo genocide y'abatutsi cyangwa se ngo genocide y'abahutu ukumva nibyo bintu bashaka kuvuga mu magambo yabo cyane harimo kwikunda ariko kwikunda kutareba ejo hazaza kutavugutira umuti ikibazo abanyarwanda bafite mu by'ukuri rero icyo namusaba nimba iyo ushaka gukora ubushakashatsi cyangwa se kugira ngo urebe amakosa y'impande zombi zifite mu kintu runaka ntabwo wibanda ku ruhande rumwe ugerageza kwanaliza ibintu biri negative na positive ku mpande zombi ntabwo ibyo ari ugushakira umuti abanyarwanda Elize rwose anyumve neza
reka mbere yuko nsubiza ijambo Alex numve ko yanyuzwe Elize urumva ko abivuze wowe hari icyo wamuvuguruzaho cyangwa urabyumva
oya hari icyo mfite cyo kongeraho Fenega Kwaya arabyivugiye cyane ati ni umugambi wateguwe wo guhitana abatutsi turabizi inama zarateguwe mitingi zirakorwa abatozwa baratozwa ese hari ahantu yaba afite ikimenyetso kivuga ngo dore iyi nama yigeze kuba ibera ahangaha yoborwa na runaka itegura iki kintu baravuga bati tugende turimbure bano bantu ntabwo yigeze iyo nama icyo ni kimwe ikindi kuko ndi ikigali
reka arangize
ari mu Rwanda ahubwo sinzi impamvu ari mu Rwanda akaba abona ibyo ntabona yewe sinzi agacabarizwa
impamvu mbona ibyo tubona ni uko ku gice kimwe ntabwo rero ku mpande zombi ibyo rero ku mpande zombi kandi numva umutwe wakagombye
Thierry reka Elive arangize kuko nawe yakuretse urarangiza aguha ijambo reka nawe arangize komeza Elive
nari kuvuga Senega Kwaya ni igihe ndi Kigali ndi mu Rwanda ubwiyunge bw'abanyarwanda turabona ko ku munsi bugenda bwiyongera n'umubare muto usigaye w'abantu barigishwa banasobanurirwa ukabona ko amahoro ahari ukabona ko ubwiyunge buhari ntago ikidushishikaza ari ukuvuga ngo bihabwe inyito cyangwa iyi n'iyi uwo muvandimwe wanjye nimba ari mu Rwanda avugisha ukuri njyewe rwose kukuri kwanjye mpagazeho mbona ko tugenda tugira ubumwe n'ubwiyunge buhamye kuruta uko twagenda tuvuga tuti genocide yitwa buhutu cyangwa se y'abatutsi nakoze iki
okay ngaho Thierry vuga gatoya hanyuma nkomeze kwa Alex
okay icyo nakongeraho ku byo muvandimwe arambwira ati se hari inama wabuzi zateguwe zigamije kwica abahutu twibukiranye neza ko abarwanaga mu gisirikare cya RPF ni abasirikare ntabwo bari abaturage abayobozi bari barimo n'abaturage bavanze bose bari abasirikare ibyo byose nimbuzeho da militeri abasirikare bagira inama ukwabo n'imipango yabo bamenya no mu Rwanda ntiwayimenya kandi icyo bakora kirusha ubukana abaturage kuko banakitoje kurenza uko abaturage banatozwa abaturage imyitozo bahabwa ni mikeya cyane kurenza y'abasirikare baba barakoze erica nabwira n'ubundi ibivugwa byakorewe abahutu byakozwe n'abasirikare si abaturage b'abatutsi cyangwa se abaturage b'abasirikare n'abasirikare n'ubundi bafite imyitozo bayihawe n'amabwiriza nzi ko aribo bayumva cyane kurusha
kurenza kujya kwihata abaturage rero uwo muvandimwe
none se muvandimwe
sinzi nda rive twumvikane gato
yes
nimba uri mu Rwanda
ukunda
n'abanyarwanda ukagukunda n'abanyarwanda ni byiza cyane nanye ndi mu Rwanda kandi nkunda abanyarwanda numva mu byukuri u Rwanda rwakagombye kugira ubusugire abantu bagakundana bakabana bakagenderana bikagira gute ariko rive kimwe mu bintu nshaka kukubwira wenda kigusigare mu mutima nukuba none ahangaha nubwo uvuga ngo abantu bafite umutekano bafite ikingo baragenderana erive n'uburyarya bafitanye kubera ko bamwe ntibemerewe kuvuga abandi hari abemerewe kuvuga n'abatemerewe hari ibyo wavuga ugahanwa ntago bamwe bemerewe kuvuga ukuri kwabo kuko batemerewe kukuvuga n'uburyarya bafitanye ariko mu mibanire baracengana erive tucyumvikaneho wacyumva utacyumva ariko genda bizi kandi niho mba
ngaho reka nakubaze
na narimo mubaza numvisha avuga neza cyane ati abashirikare bahabwaga amategeko none se igishikare cyari kigizwe n'abatutsi gusa muri kiriya gihe none se ayo mategeko nimba barayahabwaga ni ukuvuga ko abatutsi n'ubundi
bari abatutsi kandi EDAYERI n'abari bari baovarora bari bafite inshingano zo no gutanga amabwiriza bari abatutsi nkeka ko n'uwari kuba muri muhoteli gukurikiza amabwiriza ntabwo yari kurenga ku mabwiriza mu gisirikare hakora order
reka dukomeze noneho reka dukomeze Alexi ni wowe watangiye utanga kino gitekerezo cyawe umaze kumva ibyo yaba RV yaba Thierry cyangwa Elfaze bavuze urumva unyuzwe ku gitekerezo cyawe
oya ntabwo nyuzwe nkuko nabigarutseho iyo cyane iyo numvise nka abantu bavuga bahakana genocide cyangwa se bashaka kuyita yandi mazina birantangaza cyane kuko iyo mbyumvise kenshi nibaza swat no guhakana kubera ubujiji no guhakana kubera ko hari uruhare babigizemo cyangwa se no guhakana kubera izindi mpamvu ariko Thierry nkuko arimo kubivuga ati abasirikare ba FPR bakoze genocide ntabwo nza kumvikana ko nawe kubera yuko icya mbere genocide hari ibice cyangwa se steps zikurikizwa mu kuyitegura ntabwo ndibwirwe mbinyuramo byose bigera mu munani cyangwa se birenzeho rero icya nyuma muri byo ni uguhakana nubwo yaba atara yakoze
ntabwo turi guhakana ntabwo nabi ntatwi guhakana
ni Elfaze uvuga
ntabwo turi guhakana tubyikiriza neza ko genocide y'abatutsi yabaye kandi nkemeza yuko na genocide y'abahutu yabayeho utanyumva nabi ntabwo
ndiho mbanze nkakubaza
ngo
genocide uzi yuko itegurwa genocide irategurwa ntabwo ari ikintu umuntu atekereza ngo akore niyo mpamvu nkubwira ngo genocide y'abahutu yarabayeho ubu ngubu abanyarwanda baba babiri
abasha kumbwira igihe gishira bategura genocide uko kingana
tegereza wumve ndakubwira ngo birashoboka yuko abo babyeyi bawe cyangwa se ku musozi we wanjye hari abantu birashoboka yuko umusirikare ashobora kuza kubw'amarangamutima yiwe akabona ibintu abantu bakoze nawe wenda akaba yakora amakosa akaba yahita yihorera ari byo ambasaderi mu kiganiro yavuze yuko abantu nk'abo ngabo bafunzwe cyangwa se bakurikiranywe kubw'ibyaha bakoze ariko turebye kuri genocide y'abatutsi ku misozi ibyabaga iburasirazuba nibyo byabaga iburengerazuba nibyo byabaga mu mujyi wa Kigali ibyabaga hose igihugu cyose ibyabaga byari bimwe bigaragaza ukuntu byateguwe kandi usubiye no mu mateka yo hasi ukagenda ukurikiranye step kuri step uko genocide iteguwe wabibona ariko nkakubaza ngo se kuri iyo genocide y'abahutu uvuga ni hehe na hehe byabaye ukuyeho wenda kuvuga uti ni ababyeyi banjye si ibyo ko ntabwo navuga wenda nimba ari byo ushobora no kubivuga kugira ngo urengere igitekerezo cyawe ariko niba byaranabayeho akaba ari ababyeyi
bauranye
n'imiryango
ingaheaeru ukareba iriya mwise parike de zuwazo amagufa y'abantu arimo njye ku bwanjye nyageranye ahubwo nka parike de zo Ira parike ya
kananje kananje mu waze gato yo mwene data.
Ah ubwo ni Thierry Rouge.
Ni je batire ni je uje. Umuntu mwene data reka mubaze neza. Ukuri mu Rwanda dufite ikibazo cyuko cyane cyane mu rubyiruko ari urubyiruko hari urubyiruko ruva mu gihugu rukajya hanze ariko dufite ikibazo cya mbere cyo kumira iby'ubutegetsi buduhaye cyane nta kwiyungururira umuvandimwe wanjye avuga rwose ndabyumva nanjye narabyigishijwe ndetse hari igihe nanjye nabanje kubona ko ibyo mbwirwa ari byo ariko hari ukumira ibintu hawe utasohotse inyuma y'ibyo uhawe ngo ubanzure koko ujye kwanariza tubwirwa byinshi hano mu Rwanda ariko tubwirwa umurongo ubutegetsi bushaka ko tunyuramo ntago kenshi bakuvungurira ku bibi byakozwe cyangwa se ngo bemere kubivuga uwo muvandimwe hari ikintu nshaka kumubaza gato
ariko mbere yuko umubaza kuko ako kantu uvuze ambasaderi Mandela ugira yarakavuze muri kiriya kiganiro wowe ubwirwa n'iki ko abo bandi bakubwira nabo batagutamika ibintu kubera ko aravuga ati ubu ngubu tugomba guhagurukira cyane guhashya abantu bapfobye genocide nkuko abayahudi bahagurukiye abashaka gupfobya genocide yakorewe abayahudi akavuga ati abantu bakunze kubikora urasangamo abenshi ari abantu bakoze genocide bagenda baribwa mu mitima yabo bifuza yuko genocide yakorewe abatutsi itavugwa kugira ngo bumve yuko batagikurikiranwe
Nge mbanze nusobanuye gatoya ko nta muntu napfushije muri genocide icyo ngicyo mbanze ntivuge neza no mu muryango wanjye ntawe uhari icya kabiri nagira ngo nsobanure gatoya ese ubu ngubu tere wowe uwakubwira ngo ufite se wenda uzi amagufwa yiwe yanamye kuko abantu banamye muri Kanyarira cyangwa nzi cyangwa aho numvise babamwe mu Kagera ntago hari ukuntu abantu mu Rwanda boroshye icyaha ngo n'udukosa abasirikare bakoze ngo ni reyagisuga cyangwa n'umuntu umwe cyangwa babiri bishe kandi mu by'ukuri bafataga ahantu hari inkandi bakazitwika cyangwa se ahantu abantu bahungiye mu misozi abantu benshi cyane bakabyica bakabiraramo nko kwica n'ubundi nk'uko bisanzwe umuntu agafata akantu gato agasemplifiye akakagira nk'akantu gato kugira ngo yumvikanishe ko ari akantu gatoya abo bavandimwe bacu bazamba bariye bajye ku kintu kuri kote negative ya RPF bayigeho neza bayisesengure babaza abantu hari bene b'abasirikare imiryango yacu yewe se bazabaho ubuhamya buhambaye hanyuma nabo bafata icyemezo kugira ngo njye mfate gahunda yo kuvuga ibi ngibi ntabwo mu by'ukora ari ugushinyagura ku Banyarwanda cyangwa se ngo mbivuge binejeje nta kintu bimariye ahubwo ikintu gituma mbivuga nanjye ndi umunyeshuri wakuze nk'abandi niga segonderi nigishwa nyiragute ariko naje kujya amahirwe kujya hanze ho gatoya y'ibyo nigishwa mbasha kugira ibindi bintu mbona nganira n'abari hanze bari muri sosiyete kandi ngengira amahirwe nganira n'impande zose turumvikana kandi bakanyumva ari abaresikate ari ababishe bose barakubwira iyo uhumvishije ukareba n'ingero usanga mu by'ukuri nta wundi mwanzuro wafata wo kuvuga inkibe mvuga namwe ngo ufashe umwana ufite se na nyina bazize genocide wenda batarabona n'imibiri y'ababo ngo babakingure ugafata n'undi mwana uzi ko se ari muri Kanyarira cyangwa nyina ni urugero abo bantu bose bari kurira kimwe kuko bose barababaye none se ubwo nujya kumwanga ngo nibatange igitekerezo bose ntabwo bazaguha igitekerezo kigendanye n'akababaro kabo abanyarwanda tugira defe yo kwikunda ngo turire buri muntu agasha kugaragaza ko ari we wabaye kurusha abandi ariko twese akababaro kose karangana abantu bose nimufashe umwana umwuka mukata akaboko undi nawe ukamukata akaboko ugahindukira ukavuga ngo uriya ngo we ngo birashaka ko we ngo atababaye kandi ubona ko ari kuva amaraso ibyo ni ukwikunda bashyire rwose umutima wa kimuntu bagenzure kuko namubwiye ngo kuba twagira genocide yakorewe abatutsi ariko abanyarwanda baryana imbere ahazaza h'u Rwanda hari mu kaga hari mu muyonga nta kintu bimaze ahubwo icy'ingenzi ni ukureba ku kababaro k'ibice byombi hanyuma noneho ukabisa posting uhereye kuri umwe 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 ukurikije uko ubukana bw'uwo waregwe bungana icyo ni cyo cyonyine cyatanga umuti w'u Rwanda ahazaza naho ibindi umuvandimwe ari kuvuga ni iby'ubutegetsi butamika abana
n'urubyiruko ibyo
aho ngaho ndagukosora kubera yuko ntuvuge ngo ni ibyo ubutegetsi butegeka abana naba ari ibyo ngibyo naba ndi muri pozisiyo nziza yo kuba ahubwo navuga ibihakana kuko ndi hanze nta wankuri kurikirana ikindi mu gihugu ngo nakurikiranwa ariko ndavuga reality cyangwa se uguri ukuri guhari sibyo niyo mpamvu rero ntabwo nahakanye yuko hari abahutu bapfuye muri kiriya gihe ariko icyo ndi kuvuga ni uko batakorewe genocide nkurikije icyo genocide isobanuye nkurikije uko genocide itegurwa nkurikije n'igihe byahereye genocide y'abatutsi itegurwa kandi nanone ikindi nkubwira ni uko muri mu gihe cyo guhagarika genocide ntabwo abahutu aribo bahungaga bonyine ntabwo aribo birukankaga mu bisambu hehe bonyine birukankanaga n'aba batutsi nabo bahunga ariko abatutsi bagahunga amasasa avuga bagahunga abo bahutu ariko nabo simvuze nabo harimo n'abishwe n'amasasa harimo n'aba mu bundi buryo ariko ntabwo akuvuga ngo umuhutu wapfuye arimo ahunga ngo yakorewe genocide iyo genocide ni isobanurwa ite iyo genocide yateguwe ite yateguwe nande
reka tujye kuko warangije kugikomozaho Alexi warangije kugikomozaho icyo gupfobya genocide abahakana genocide reka tukijyemo kuko nubwo cyari ku mwanya wa gatatu reka bari cyo tujyamo iki cya oni turakirangirizaho iki cyo gupfobya genocide abangaba yaba Thierry yaba Elfaze numva bavuga ibitandukanye n'ibyo uvuga kuko Elve we yavuze ko yumvikana nawe ibyo muvuga neza ariko Thierry na Elfaze urabona bahakana genocide
yego ni ko mbibona kubera yuko mo ntangira ibitekerezo naravuze nti abantu bahakana genocide mbafata mu byiciro bitatu harimo uhakana kubera harimo ushobora guhakana kubera ubujiji hari uhakana kubera ubugome ndengakamere cyangwa se akaba uhakana genocide nk'umwe mu bagize uruhare mu kuyikora aharanira yuko atakurikirana niyo mpamvu rero muri ibyo byiciro uko ari bitatu sinzi ngo ni ikihe baherereyemo ariko
nicyo ntangiye kukubaza ni mu kihe
ubwo rero bitewe n'uko ndumva byaba bishingiye kuba batazi igisobanuro cya genocide n'uko itegurwa ubwa mbere nabashyiramo mu cy'ubujiji nshingiye kuko numva badasobanukiwe icyo genocide isobanura ni na sitepu binyuramo kugira ngo ikorwe ariko hari ibindi ntashobora kumenya sinamenya ngo se hari uruhare bagizemo ari byo bari kurengera ibindi sinabimenya
cyangwa ubugome baba
bafite ubona ko nawe ari uruhare waba waragize mu gutsemba
cyangwa ubugome
kugira ngo wirengere
cyangwa ubugome
reka twumve ngira ngo Elfaze wari utangiye kugusubiza Elfaze urumva ko
kugira ngo turi kubi ngo turi kuko twaragize mu ruhare
oya arimo aravuga yuko yabishyize mu byiciro bitatu icya mbere abona yuko ari mu bujiji kubera yuko mutazi genocide icyari cyo nuko ikorwa icya kabiri akavuga ati hari ikindi cyiciro cy'abantu babihakana kubera ubugome ndengakamere hari n'ikindi cyiciro cya gatatu avuga ngo cy'abantu babigizemo uruhare bahakana genocide kubera uruhare bakoze mwebwe rero yarimo avuga ko abona yuko yabashyira mu cyiciro cya mbere kuko abona musa nk'abatabizi ariko ko atamenya niba yabashyira mu cya kabiri cyangwa mu cya gatatu
abivuga uko cyumva kuko ni uburenganzira bwe umuntu avuga icyo arenda
Thierry buretse reka ni Elfaze urimo uravuga
umuntu avuga uko arenda kuwutangira mu burenganzira bwe abyita uko arenda uretse ko turi ku kababaro k'abanyarwanda bageze abanyarwanda bose ntabwo turi kuvangura kuko ndi kumva arimo kuvangura nuko twagiye naba ngiye andi horo disije
oya wijya reka tuguma ahangaha muri genocide kuko nicyo kiganiro turi ku kiganiro twavuze
ariko bigamba kuko ari Kigali ndakeka
ntabwo ari Kigali niyo mpamvu nibyo yasobanuye ko we ari mu Bushinwa ari hanze
ibyo ari kuvuga nababifitemo inyungu
yihe
inyungu zifitemo arabasha kuba yaragize uruhare mu gutsemba abahutu ari kugira ngo atazarengutse imbere ya sentare nuko ari kugira ngo natwe twagizemo uruhare
ntabwo ushobora kuba wihanukiriye cyane gushinja umuntu ibyaha
ntabwo mushinje kuko nayo yanshinjije
oya ntabwo yagushinjije we yavuze ko
abasha kuba twaragize uruhare mu gutsemba abatutsi
reka
kugira ngo twishere
yavuze ko
ariko byabaye
ntabwo ariko yavuze
ntabwo ariko navuze
ambagara niba numvise nazo
musobanure Alexi musobanure
bo kuri icyo ngicyo navuze nti abantu bahakana genocide mbafata mu byiciro bitatu kuri njyewe aba mbere numva yuko babikora kubera ubujiji badasobanukiwe na genocide icyo ari cyo cyangwa se bikurikizwa kugira ngo ikorwe hanyuma ikindi hakaba bayihakana bitewe n'ubugome ndengakamere icya gatatu akaba ari abantu bayihakana bitewe n'uruhare bagize muri genocide aho dusanga ari step ya munani cyangwa se icyiciro cya munani mu gukora genocide so navuze nti wenda nkurikije ibyo mwagiye musobanura bishobora kuba ari ukutamenya icyo genocide ari cyo ariko ndavuga nti sinahamya nimba ibyo mukora ari ubugome ndengakamere cyangwa ari uko mwagize uruhare muri genocide kuko ibyo ngibyo ntabwo nabashinze ibyo ntazi
ntabwo ari ubugome reka mugarukemo ntabwo ari ubugome ntabwo ariko twabigizemo uruhare igikuru tureba ni uburenganzira bw'umuhutu n'uburenganzira bw'umututsi tukabishyira ku munzani tugasanga birangana umuhutu yakoreye genocide n'umututsi arayikorera bose bava amaraso atukura tugomba kwibuka umuhutu twibuka umututsi kuko bose barishwe
kuri genocide bwana Elphase nkwibutse ko yaba umuryango w'abibumbye yaba n'urukiko mpuzamahanga bemeje ko genocide yakorewe abatutsi iyo genocide uvuga ko yakorewe abahutu ntabwo iremezwa
umuvandimwe wacu uri mu Bushinwa hari icyo nshaka kumubwira ariko ni Thierry
komeza Thierry
umuvandimwe wacu uri mu Bushinwa mbere na mbere ntago jyewe ndi umugaye cyane ntago nzi impamvu ari mu Bushinwa icyo ni icya mbere kandi aramutse yarana ari n'umuresikate yarashize gutuma ntago nanone namubuze ibitekerezo bye kuko ni nuko yanavuga kuko igihe cyose umuntu atariyambura ubuhutu undi ngo yiyambure ubututsi hanyuma ahagarare nk'umwenegihugu nk'umunyarwanda ufite amaraso ubasha kumva akababara ngo mbe ko na mugenzi we ariko yahura nako ntabwo ashobora kuvuga nk'ibi mvuga ibyo avuga ko ibyo tuvuga bishobora kuvuka ku bujiji amashuri twarayize ibisobanuro bya genocide turabizi imitwarire n'iki byose turabizi ariko nkeka ko namubwiye ko ntago icy'ingenzi ari uko menya stage cyangwa ibyiciro bibaho kugira ngo genocide ibe ahubwo numva wenda nk'icyatuma nitwa umunyabwenge cyangwa nkitwa umuhanga ni uko namenya icyahuza abanyarwanda bombi haba ubungubu n'ahazaza rero ikingicyo we arimo ahagaze nk'umunyepolitike arimo arigana abanyepolitike n'izo mvugo zabo bagira naho jye mpagaze nko mu bumuntu umuntu ufite ubumuntu wumva impande zombi ubabajwe n'impande zombi kandi wumva ushishikajwe no kubashakira igisubizo cyo kugira ngo bazabane uwo muvandimwe wacu nagira ngo mushishikarize ngo amfashije ahubwo n'imbana bishobora azaze dufatanye guhiga umuti ubu kugira ngo turebe twabone ikibazo cy'abanyarwanda cy'ahazaza kandi tutarebye cyangwa ngo dusige amavuta uruhande rumwe urundi turugire icyasha turushyige icyasha tugire ko ari inkozi z'ikibi byose ibibi byose ariho bibarizwa aravuga nk'umuntu ushaka gushimisha anyway government ushaka gushimisha bamwe cyangwa se kutajya kutabogama ngo wumve ko yabogamye ariko nanjye ibyo ndimo ndabizi neza si ubujiji si no kubogama ahubwo mpagaze nk'umuntu wiyumvamo ubumuntu kuko genda nasenga nkunda imana nkunda n'iki ibyo kubijyamo kwirirwa mpakana no gupfobya nta kintu byamarira rero icyo namushishikariza uwo muvandimwe ndamukunda umuvandimwe rwose yumve ko nta kibazo cyo gukombya atari nicyo nta nicyo nifuza nta nicyo nshaka ahubwo icyo nshaka azahagarare mu ruhande rwanjye ikintu cyose kivugwa haba hari impamvu
ushatse kubaza umuvandimwe wanjye uri mu Bushinwa
Elphase buretse gato ndagusubiza ijambo kuko Elve amaze igihe atavuga Elve kuri ibi ngibi Alexi avuga yuko yaba Thierry yaba Elphase bahakana genocide yakorewe abatutsi wowe ubyumva ute
murakoze cyane. Nakomeje kumva ibyo baganira, ariko ndacyari ku ruhande rwa Alex n'ubundi yaramaze kwerekana igicuro bitatu by'abo byo dushobora kuba twashyiramo abo bantu, ariko nanjye ndashaka kongeraho icyakane kimeze gute. Abo bantu bashobora kuba bari kwikingira cyangwa se bafite ipfunwe ry'ibyo baba ari ababyeyi babo cyangwa se abavandimwe babo baba barakoze, bakaba ariyo mpamvu badashobora kuvuga ukuri ngo bumve yuko bashobora kubakira ku kuri, ahubwo bagahora bashaka impamvu zatuma berekana ko nabo bahemukiwe bagize gute. Icyo nacyo cyabishyiciro cya kane. Ikindi ntabwo ibyo avuga ari mu Bushinwa n'iki, ntabwo ari umunyapolitiki, umuntu uri mu Bushinwa sinzi ko agize icyo avuga kuri leta kibi wenda yakurikiranwa, ahubwo aravuga ibintu koko abona. Ni na byiza cyane kuba hari abantu bari mu mahanga bashobora kuba bafite ubuhamya cyangwa se ishusho nyayo ku gihugu cyacu. Njyewe uri hano mu Rwanda nakomeje kubivuga, ibi bintu mvuga ni ibintu ndi kubona hano mu gihugu, ariko abo ngabo sinzi, ndavuga ko ari ipfunwe bafite ryo kuba bene wabo cyangwa se mu miryango yabo baba barakoze jenoside.
Okay, Elifazi, reka ngusubize ijambo, hari ikibazo wari ugiye kubaza Alex.
Ngiye kubaza mugenzi wanjye uri mu Bushinwa. Kibazo ndi kumubaza. Tubaye twikirizanyije jenoside y'abahutu ikikirizwa, tukibuka abahutu, tukibuka n'abatutsi, yabakoze rose
igihombo.
Rose.
Okay.
Komeza Herve.
Ndashaka kunganira mugenzi wanjye uri mu Bushinwa kugira ngo umufashe gusubiza icyo kibazo. Aravuga ati wakwibuka abahutu n'abatutsi yaba ari igihombo. Njye ntabwo mpagarariye leta ya Kigali, ntabwo mpagarariye leta y'u Rwanda, ariko ntawe leta yigeze ibuza kwibuka abantu be bapfuye, ahubwo ikiriho ni ukumenya ngo bapfuye bate. Nta muntu leta yigeze ibuza kwibuka umuntu we wapfuye, kandi uburenganzira bw'abanyarwanda burangana imbere y'amategeko, ntabwo bavangura.
Uwo muntu ariko ibyo nibyo uvuga ntabwo ariko ko ntabwo ariko ko bitse bimeze
byari n'ibyo rizamushimisha.
Uretse gato Herve, urumva ko basa nk'abagurukiye rimwe. Reka nongereho n'akantu muri kiriya kiganiro twagira mu ngufu Faustin nabwo yavuze ati njyewe muri jenoside napfushije abantu bagera kuri 36, ariko simfite uburenganzira bwo kubibuka. Icyo nacyo yarakivuze mu kiganiro.
None se nanjye nabajije nti ninde wamubujije uwo nguwo kubibuka, ninde wamubujije? Njye ntabwo mvugira leta ya Kigali, ariko ndavuga nti ninde wamubujije? Njye ni umuturage uri mu gihugu, ndabibona nta muntu bigeze babuza kwibuka abantu be bapfuye. Icyo abo ngabo bashaka ni uko izina rihinduka. Ese izina niryo rizatuma bibuka abantu babo neza noneho banezerewe? Cyangwa ikiriho ni uko twahubaka igihugu cyacu tugende kuvuga ngo hapfuye bahapfuye aba ngabo?
Reka nkubaze gato.
Ubonitse
ndakumva cyane.
Amagufwa agenda nzi ku misozi ahantu na leta izi ko ahari, kuba ubwayo itayahamba ntiyemere ko inayahamba, ubwayo urumva yakwemera kwibuka?
Reka nkwereke.
Yego.
Ahubwo ndumva wowe ugifite ikibazo cyo gupfobya, nta nubwo ni amagufwa ya n'imibiri y'abacu bazize jenoside, sibyo?
Njye ibyo nabonye ni amagufwa, ubwo mbabarire cyane, ariko ubwo byanyu nibyo nabonye. Njye ndi umwana muto, ntabwo nkuze cyane.
Ntabwo ukuze cyane, ariko tujye duhereza abacu agaciro, abacu bapfuye, sibyo? Ntabwo ntekereza ko aho hantu wavuze koko hari iyo mibiri banze kuyihamba kuko ari iy'abahutu. Ntabwo mbizi, nkeneye ko wayandagira ngo ubanze udufashe kugira ngo n'ubwo bushakashatsi buzakorwe koko tubone koko abo bantu bahari ashobora kuba ari ibintu ari kwivugira gutyo.
Njye ntabwo ari ibyo mvuga, nibyo nabonye kuko nabikozemo cyane, nabwiye na leta kuko nari ndi umuyobozi mu bintu runaka, kandi icyo banyeretse nuko batiteguye kubikurikirana. Naje no kuvugana n'umuyobozi ukuri mu Nyamwira ke bari batemerewe guhambwa.
Reka rero Alex, ngira ngo wumvishe ukuntu Herve yagusubirije ikibazo, hari icyo wamwongereraho cyangwa urumva unyuzwe n'ukuntu yabisubije?
Ndumva no kumwuzuza, n'ubundi nkomoza no kubyo na twagira mungu yavuze, nanjye nyumva ikiganiro naribaje se kwibuka abo bantu bizagira agaciro ari uko bibutswe nk'abakorewe jenoside. Ariko nkavuga inkise, n'ubusanzwe umuntu arapfusha umuntu we
akagira igihe cyo kumwibuka bisanzwe. Ibyo ngibyo nkeka yuko nta muntu bibujijwe. Hari ababibuka bakajya aho babashinguye, hari ababizirikana bari mu ngo zabo, yaba twagira mu ngo cyangwa se n'abandi babuze ababo. Sinzi yuko hari uwababujije kubibuka. Nimba nta nawe wenda ashinguye ashobora no kumwibukira iwe, sinzi nimba hari uwabimubuza. Ariko sinzi nimba kuzabibukira mu gihe cya Jenoside, sinzi nimba aribwo bizagira agaciro. Ibyo ngibyo niyo mpamvu mbihuza no guhakana, kuko ni kwa gukurura bashaka kubizana ngo babihuze na Jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi nanone nsubiza Thierry, icyo ndimo gukora ntabwo ari ukuvuga ngo ndi kuri uru ruhande cyangwa se ndi kuri uru, ahubwo icyo nshingiyeho ndashingira ku gisobanuro cya Jenoside na step zisabwa kugira ngo Jenoside yemerwe cyangwa se ishyirwe mu bikorwa. Ariyo mpamvu nawe naguha umukoro ngo uzicare uvuge uti icyo nita Jenoside y'Abahutu ngiki, icyo nita Jenoside y'Abatutsi ngiki, hanyuma ugende ugereranye step by step. Step ya mbere hariho gutandukanya abantu cyangwa se classification, uvuge uti ku Bahutu byakoze igihe n'iki byagenze gutyo, ku Batutsi byagenze gutyo na gutyo. Icya kabiri hariho kubaha ibibaranga cyangwa se symbolisation, naho ku Bahutu ubishyireho, hanyuma uzavuga uti uzi ko koko wa mugani n'Abahutu bakorewe Jenoside. Nimba uvuga yuko bakorewe Jenoside.
Ngaho reka turangize rero, kubera n'igihe cyatujyanye ku kintu nakwita igitekerezo cya gatatu wavuze kuri ONU. Ngira ngo wumvise ko abantu bavuze muri kira kiganiro, yaba Musonera, yaba Twagiramungu, yaba Ngarambe, yaba Sixbel Musangamfura, wabonye ko bariya bagendaga bavuga uruhare rwa ONU muri Jenoside yabaye mu Rwanda ikorewe Abatutsi muri 1994, yuko biriya bintu bituma ahubwo ONU yavaho ko nta kamaro imaze. Wowe ibitekerezo byawe ni ibihe
kuri icyo cya ONU? Hari aho mpuza nabo ibitekerezo kuba ONU yavaho ariko yanavaho, ntabwo nshingira ku bitekerezo byabo, ahubwo nshingira ku bitekerezo byanjye. Impamvu mvuga yuko ONU ari nk'aho ntacyo imariye abantu cyangwa se isi muri rusange, ni ibikorwa byayo, harimo n'icyo cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko hari aho ntashobora kwemeranya n'abavuze mu kiganiro, cyane nka Musonera aho yavuze ngo ONU ngo yafashaga RPF. Ntabwo numvise ukuntu neza yafasha RPF, kandi intego ya RPF yari uguhagarika Jenoside, hanyuma ONU yarangiza igahita igenda nk'aho yabafashije, ahubwo ngo Abatutsi bareke kwica. Aho ngaho ntabwo nemeranya nawe. Ariko ahandi mvuga yuko ONU ni ikintu kiri aho cyo guhora cyifuza gusa ibintu bikaba ronirebera, ariko ikazicuza nyuma. Aho ngaho ndashingira nk'uko ubwicanyi burimo kuba naho ku isi mu bice bitandukanye, harimo za Sudani, za Libya n'ahandi haba ubwicanyi butandukanye, ugasanga ROni ni nk'aho nta kintu iri kubikoraho, ariko ikazaza kwicuza nyuma. Ikindi nanone numva nayinengaho cyangwa se nayigayaho, ni ukuba yaremeje Jenoside y'Abatutsi nka Jenoside, ariko ikaba nta mbaraga cyangwa se nta ruhare igaragaza cyangwa se igira mu guhangana n'abayihakana. Nk'uko Jenoside yakorewe Abayahudi, hari amategeko amategeko ahana abayipfobya, ariko wajya nko kuri Jenoside y'Abatutsi ugasanga icyo kintu ntikirakorwa kandi yarayemeje. Ugasanga rero imikorere yayo ntabwo ifutuye, ikorera mu kwaha kw'ibihugu bimwe na bimwe bikomeye nk'uko babivuze mu kiganiro gitambutse.
Reka twumve Elfaze, urabyumvishe uko Alex abisobanuye? Nawe ni kubyumva?
Nange ndabyumva gutyo. mbateka nize nize kolo ni yasimbu ye sosete denafyo sisi sandi kurewa nini hati shoboji kumera kuna hako dufashiji kuchiri chogu kuivuka ama huku vishkwe hali ishkwe nikama kure zunosizi ije chino chara yinye na anja nike chino chatu nivao yarana niwe
reka Herve wowe ubyumva gute
rero ndasa nk'utandukana n'ibyo abo bavandimwe banje bambangirije bavuze nge ntabwo mbona ko Loni yavaho ahubwo hari ikintu perezida uyu wahoze ari wa Zimbabwe Robert Mugabe yigeze gusaba Ban Ki-moon aravuga ati UN igomba kugira reform igomba kugira reform
amahinduka
kugira ngo imikorere yayo isobanuke kubera iki ubona ko ikorera koko muri mu kwaha kwa bira bihugu ari nayo mpamvu genocide itashoboye guhagarikwa kuko ubufaransa igihe bwari burimo gufasha gukora genocide mu Rwanda bwari bufite uburenganzira bw'ibyo twitaga ngo ni G5 bira bihugu bitanu bikomeye byishyize hamwe ku buryo bira bihugu bitari kugira intervention yo kugira gute yo kuza guhagarika genocide mu Rwanda mu gihe bwa bumvaga ko ubufaransa
ariko hagati aho ngaho ubufaransa ntago bwemera ko bwigeze bugira uruhare muri genocide yakorewe mu Rwanda
ntago bwemera ariko turabizi ko kari ibyo ndetse nabo bagenzi banje nubwo tudahuje imyemerere ariko icyo ngicyo cyo turakemeranyaho kuri Loni icyakorwa ni uguhindura uburyo kuko Loni yiza kuba koko ikora nk'uko yashyizweho kugira ngo ibungabunga amahoro ku isi ntabwo genocide yari gushoboka mu Rwanda cyangwa se niyo yari gushoboka ntabwo yari kugera kuri uru rwego kuko Loni iba yaraje ariko kubera imikorere yayo idahamye iri ku nyungu z'ibihugu runaka usanga imikorere yayo idasobanutse hazamo ibibazo ugasangarazamo conflit d'intere bamwe barashaka ibingibi abanga barashaka ibingibi ariko habayeho reform twese tugashyira hamwe nk'uko yaziho kugira ngo ihuze ibihugu ishe bungabunga umutekano Loni yakora kandi yakora neza ariko mu gihe ikimeze kuriya igifite abantu bamwe bafitemo kuboko kunini kurusha abandi ntago nta kintu yazatugezaho aho ari kuriya bigumyeho Loni yo nasaba ko yavaho ariko igihe ashobora kuba hahabaho reform ibihugu byose bikagiramo ijambo abantu ntibakurikire inyungu zabo ku giti cyabo cyangwa se ibihugu ku giti cyabo Loni yakora neza cyane murakoze
Thierry
barakoze cyane abavandimwe banjye hari ibyo twemeranywa n'ibyo tutemeranywaho mbere na mbere ndashaka kuvuga ku kibazo cy'Ubufaransa nkunda kubona kivugwa mu Rwanda cyane no hanze yabwo Ubufaransa bwahamye ari umuterankunga w'u Rwanda mbere ya 1994 inshuti yawe igufasha mu bibi n'ibyiza kuba ari inshuti cyangwa koko hari inkunga u Rwanda Ubufaransa bwateye inkunga u Rwanda nkuko inkunga rwateye u Rwanda nyuma yo nkunga ikanakoreshwa nabi ariko nkeka ko batari bazi neza ko mu by'ukuri ikigambirijwe ari ukwica Abatutsi bityo rero kubashyiraho icyaha ntambona kwaba ari uguhita umuntu yihuta cyane icya kabiri navuga ni kuri UN byaragaragaje ifite abantu bayikoresha hari ibihugu bikomeye ibihugu byo bigiye bifite ijambo ku bihugu byinshi byo byahawe ku isi ubona nkeka ko idufashije yazaza mu Rwanda ikakora ubushakashatsi bwimbitse ikabaza abanyarwanda ikabaza ku byakozwe na RPF ikareba ku byakozwe n'uruhande rw'abahutu byose hanyuma ikabihuza igashakamo umuti nyamuti muzima uhuza abanyarwanda koko nonaha nyifata nkaho iryanisha abanyarwanda kurusha uko ibahuza koko ishevaringa bamwe abandi ikabatesha agaciro ntinabitaho ibi rero bizaba nka bimwe abazungu baze bagashuka Abatutsi kari beza nyuma bakongera bakabavaho bagahindukirira ku bahutu bikabasigira umuryane kandi ari bari bahari mu gihugu babarimo nk'abanka intermediarize nk'abahuza n'ibi rero oni nabyo nta muti urambye itanga ahubwo mbona ari ukugomya gukereya amacakubiri kubera kudakora ibintu ngo birangize cyangwa ibyuzuze neza hanyuma ngo ifate decision ihamye ariko ndagaruka cyane kuri iyo nama nanone koko ni ikintu cyanifuza nago fere ntago nemeye kuvugana nawe kugira ngo amvuge ku bya genocide cyane ahubwo numvaga nshaka kuvuga ku by'umuti mbona abanyarwanda bakwiye kuvuguta kugira ngo babane nize amateka y'u Rwanda kuva mu bihe bya cami mu bakoloni ndetse no muri igihe turimo ariko mbona n'ubusanzwe abahutu n'abatutsi bamwe bafitanye ibintu by'amakimbirane mbona bahora bapfa
kandi bita ko bamwe bize ari abanyabwenge ariko bananiwe kwicara ngo baganire ku kibazo bafitanye ari ibiro bahutu bakoreye abatutsi babiganireho ibyo abatutsi bakoreye abahutu babiganireho hanyuma bavuga uti umuntu ufatika ahubwo bicara baryana ibintu byasecuye
ahubwo ariko se ko uretse aho ngaho ko Herve yatubwiye yuko abona ubwumvikane mu Rwanda bugeze ku gipimo kishimishije cyane
ntabwo jewe ntago kumezira ubwumvikane mu Rwanda ntago mezira kubivuga ku munwa yemba mu banyarwanda mbana n'abanyarwanda kandi n'impande zose akabaro kabo kose ndakumva kandi karavuga bose ni ukuryaryana ariko mu mitima n'inzango ziba zirimo gusa koko urugero naho mwene data ajya abona nk'icyo na mu gitangiye ubona ko abantu bamwe kubakura mu ngo zabo ntibishoboka ibindi ni amategeko ibindi ni ugushyiraho imbaraga bivuze ngo hari abantu bitabira ibintu ku mbaraga bitewe n'uko nabo bafite akababaro katitaweho ntabwo rero uzaza ngo usange abantu ahantu leta yateranije abantu ku mbaraga zayo ngo uvuge ngo abantu bari hano bishimye ni ukurenzaho ko bazi ko bahanwa ariko mu bisanzwe biri kuri tere ntabwo abanyarwanda banye neza ntazagira ubuheshya na biriya byegeranyo byinshi bizohoka wenda nge nemeranywa bimwe bikorwa n'inzego mpuzamahanga ariko ibyo mu gihugu byose biba bibeshya
abanyarwanda
bisanzwe
igitekerezo cyawe kivuze Herve ibyo avuze leta ibateranya aho ngaho mu Rwanda ku ngufu
sinzi yewe uwo muntu numvisha ashobora kuba afite amarangamutima menshi wenda by'ibibazo wenda yaba yarahuye nabyo ariko
oya ntabwo nahuye nabyo rwose ntabwo nabyo ndakurahiye
none se ninde wari wagukura mu rugo rwawe nkuze mu biganiro wari wumva baza gufata indangururamajwi nk'uko batubwira ngo tujye mu muganda wenda cyangwa mu bindi bikorwa by'inama bakavuga ati ejo kizabera ahangaha icyunamo muzaze mwese ahangaha cyangwa umuntu ajyayo ku bushake ninde se
ntabwo mbese nk'umuturage mutoya abanyarwanda benshi uzi ko atarokotse afite ubwoba afite shame imwe byo muvanga abahutu bafite ikimwaro n'iki byose azi ko kutitabira ibintu by'abatutsi byiciwe na leta ari icyaha niyo we ntacyo yiyumvamo kandi nawe kugusanga mu rugo utagiye kwifatanya n'abantu icyo byawe no kurebwa
ibyo
ni indirect force ibyo birakorwa ariko mu by'ukuri ntawe uzaza ngo arengwa gushoreje intwaro n'icyo ariko umuntu uri mu rugo yiyumvamo icyo bako yagirirwa n'ajya ko yamererwa n'aba adasanzwe haba abandi bateraniye sibyo
ngaho reka arangize
ufate ko kubwiwe ku mutima we nta mutima nawe umubwira ngo ngaho genda abyiyumvamo abishaka
ariko urasa naho abantu bose muri rusange ahubwo wowe yutanyeho umufite ubwoba
ariko abantu ko mbabamo mwene data abana b'inshuti zanjye z'abaresikariye
n'abarege
tuganira n'inshuti zanjye byose tubihurizaho n'ubwo
Thierry yakuretse uravuga reka nawe arangize
yego nambwiye
rero ikintu narindi kuvuga ni iki ikintu narindi kuvuga ni iki ngiki Thierry ashobora kuba we ariko abyumva ku giti cye ariko nareka kugeneraliza avugire miliyoni 11 z'abanyarwanda
mbyumva mwene data
Thierry mu mwanya arangize yakuretse mureke nawe arangize
yihangane gato ndangize yego aravuga ati mu Rwanda abantu ntabwumvikane bafite ngo bamwe ngo bari abandi sinzi nimba ashobora kureba bategetsi ubuyobozi buri mu gihugu buryo abayobozi bashyirwaho buryo bajyaho ahantu uzajya kubona bakora clarification ngo barebe ngo yaturuka ha uyu nguyu bareba kuri competence ku bushobozi bw'umuntu afite bagendera ku ntabwo ariko bimeze Thierry
reka rero turangirize Alexi ni wowe ndangirizaho wumvise uko Herve Thierry na Elphase babona ikibazo cyawe ku bitekerezo watanze kuri ONU umaze kubumva wowe wumvise ari cyo bikunguye
icyo numva cyo oni nange cyo mbona nuko yakagombye guhindura imikorere kuvaho byo byakunda kuko ibihugu bigomba kugirana cooperation kugira ngo bisenyere umugozi umwe nimba hari intego bifite biyigereho ariko ikigomba guhinduka ni imikorere yayo ikita ku kiremwa muntu nk'uko ariyo ntego yakagombye kuba iya mbere kuri yo aho kugira ngo yite ku nyungu z'ibihugu bimwe na bimwe
ok urakoze cyane Alexi Nshimiyimana ku bitekerezo byawe watanze reka nshimire kandi na Herve Mugabe urakoze cyane ku bitekerezo watanze nawe
urakoze cyane BBC mwakoze kuba mwaduhaye umwanya rwose tukaganira nanjye we nasoza nk'ijambo rimwe nakongeraho nuko abo bavandimwe bose twakubakira umusingi umwe tukubaka igihugu cyacu murakoze cyane BBC
urakoze Thierry Nsabimana ku bitekerezo watanze
murakoze cyane ariko nanjye nsoza nifuza ko abanyarwanda bose twabana tumwe rwose twagira u Rwanda rwiza rutirinda ibihugu byose biramutse bigenze uko numva umutima wanjye bikwiye kuba
Elfaze Baganizi ngushimire nawe ku bitekerezo watanze
murakoze cyane icyo nakongeraho nifuza ko abanyarwanda twakwicara hamwe twese uko turi batatu tukubaka u Rwanda rw'ejo hazaza murakoze
Murakoze cyane mwese ku bitekerezo mwatanze reka nshimire ntse na Derek twari kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma iki kiganiro mwumvaga kuri BBC gahuza miryango mwanagikurikiraga kandi kuri Humuriza FM mu Burundi mbibutse kandi ko mushobora kujya no kuri Facebook mukaba mwajya kuri BBC gahuza mugakurikira kino kiganiro kimvo n'imvano mushobora kujya no ku rubuga rwacu rwa website bbcgahuza.com naho mukabona kino kiganiro cyacu cyari kiganiro mwateguriwe na Ferenga Kwaya bashimire mwese mwagiteza amatwi nahuta
kwabuzabana ababyeyi abavandimwe tuburane shuti bose baziruko bavutse batulekede enaku nobulumi bamulekwa nebana mwandu katonda abawe emirembe mubujuvu twarakanzwe n'ubwicanyi twakiriwe kiremwa muntu tuzokwanya ikintu cyose cyonyabwoko ego me no kwiyamiriza imigambi ya jenoside mbega bishwe bose boba bazize iki harageze ko abantu bareka agatima k'ubunyamaswa
Wanaosema mauaji haya kuwepo na hayatarudi kuwepo tena
no, never again will we agree no 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 sisi vijana kamwe hatutaki mauaji ya kimbari
Abarokotse ni muhumure hari mambo nasigaye
gucika kw'icumu nikemeza ko mugomba kubaho
abacu bagiye aheza bicaye ijabiye